Badman Oliki Olivia HP 70 kale tugende
tukamine bikambo nitola ntoka mazika nejuwa yuwa binobichi Olivia mana muwalaza bami kwa gara kufa mpano kwange we mana we binobichi wangela nduka kwa baby yeah my baby shitole tulato umanawa yaya vano tewali nana waka mkala kusaka mtu wali nasi waka ngateze badi yekali nasi waka
Wano simanyi waje walaka
Everything, everything Mkwano imbusa waje wakenda Katiko maweka mkwano Minono viluma, minono viluma